Remember where you come from. I'm your music published. Don't see
Emma can do. Uri job. Yo boy, yo mugs. Let's go.
Questa camana ni huevo navica con ti manche. Baby vende la patuse. Dipo ni vela mano neime. Questa camana san vela vantu veva tamba. Bafuna banca le cata. Almami cala vela cani bata. Baby ni besa. Avaleti te tu a me muli si che ti io si va si va oh vedi di besa oh penso camba su da wa me culi be me capo ti vuoi ni nacho ti vuoi ni ni dola uca samba ni plus beauty a go su forcing ah vedi ni nacho ti vuoi ni ni dola tu ma funa na
su best freshest name in the game beauty ladies and gentlemen forcing ah.
I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funko too. Never butterflies, umumuchi for Montico. How I can't breathe on a Wushiku. I just be thinking about you. Ndato tela less I found you. Kidije when I'm around you. Beside you, inside you. Mita fe wa di pesha. Self esteem unizale tabesha. She's my piece, it a kampela pressure. Wishe ile langati tuawa mulesha. Natural beauty wakamba. Kakapita kawama katamba. Wose pachipanda wama kamba. You a baby ni besa.
Aba leti tetu wame muli siketi. Siwa siwa. Baby ni besa. Rezo kamba zunga wame kuli beme kapu. Kiwe ni nasho. Chivu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako supo singa. Baby ni nasho. Chivu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako supo singa. Niwe alo.
Uta bati ile langa. Biti yako feka ile landa. Awe sula konedi weli landa. Ewa nakasha batunga twala kunganda. Umufia shamo na mufechi kombola. Atinga tau kwetesha salamu kongola. Abana siria sati mwana wadibiali kamo kava. Pavimbuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti monga be one. Elwa I beauty wakamba. Kakapita kavama katamba. Wose pachipanda wa makamba. You a baby ni besa.
Aba leti tetu wa memuli siketi. Siwa siwa. Baby ni besa. Rezo kamba zunga wa mekuli pe make-up. Kiwe ni nasho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako supo singa. Baby ni nasho. Chimu vini ni dola. Tuma funa na stress. Beauty yako supo singa. Niwe alo.
Apachalo chavuta. Na magero pa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nasho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje fose baba kanga. Iyo tu pisi jimu inapanga. Baby bauze.
Iwe ni nasho.
Ulo libe na makeup. They can't compete. Baby ati shut up. Wabafe weka takwaba na backup. Baby we.
Iwe ni nasho.
Can't be worldwide. Kabundi kapish. Chwe mpala cha wanyama. Dope as precious name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandeka. Just to show in case they what up. Uri job.
Iwe ni nacho.
Remember where you come from. I'm your music published, don't see old.
He went in our show.